Gavumenti eteredwa kuninga okunyonyola ku namba plate za digito ababaka ba palamenti ze bagamba nti tezikola kyaziteesaawo omuli okulondoola ebidduka ebikozesebwa mu bumenyi bw'amateeka okendeza ku bubbi obw'emmotoka ssaako okunyweza ebyokwerinda ku nguudo. Ensonga eno yaleeteddwa mu palamenti omubaka owa Kasanda County Patrick Nsamba Oshabe ng'ono yeemulugunya ku kya poliisi okulemererwa okuzuula digital number plate ya mukwano gwe eyabbibwa. Omubaka Nsamba yeewuunya nti wadde nga gavumenti yayongeza ebisale eby'okufuna number plate zino ku 75,000 okusobola okunyweza ebyokwerinda, poliisi yamutegeeza nga bwe yalemererwa okuzuula number plate eya mukwano gwe eyali ebbiddwa. Nsamba asabye gavumenti okuvaayo ennyonnyole bannayuganda ku nsonga zino. Mukwanukula Speaker of Parliament Anita Among yawadde Minister ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga General David Muhoozi okuwa alipoota ku nsonga zino obutasukka lwakutaano olwa ssabbiiti eno.